midowga ardayda degmada mahadaay ee agab nadaafadeed gaarsiiyay ururka haweenka degmada taasoo muujinaysa isku xirnaanta iyo wada shaqaynta bulshada deegaanka. Agabyada lagu wareejiyay ururka haweenka waxaa ka mid ahaa iskoobiyaal firkeedada lagu guro qashinka, gaari lagu qaado wasakhda magaalada, iyo qalab kale oo nadaafadeed oo lagama maarmaan u ah nolosha maalinlaha ah. Gudoomiyaha ururka haweenka degmada mahadaay Maria Xusni ayaa u mahadcelisay dhalinyaradani isu soo xilqaantay, waxayna tilmaamtay inay u baahan yihiin in loo kordhiyo agabka loogu talagalay nadaafada si ay ugu sii shaqeeyaan bilicda soo celinta degmada mahadaay.
Ururka midowga in ardayda degmada mahadaay oo gudoomiyaha u yahay Sheekh Faarax Ismaan Tuuriire, jasaakallaahu khayran, in Allah idinka abaal mariyo, in faraha dhaawacyadii naga soo gaari jiray difaacoodu waa helnay, qashinka aan duudka ku qaadayna waxaan ku qaadi lahayna waa helnay, fargeetooyinka waa helnay, maasaskii qashinka samboorka aan ku qaadanayna waa naga saacideen, Ilaahay idin saacido. Baaq loo diray waxaa jira state-ka iyo dowladda federaalka iyo maxaa weydeeto hay-adaha caalamiga ah dhammaan. Waxaan rajaynayaa inay kasoo jawaabaan ardayda degmada mahadaay. Wallaahi waxaad sameyseen wax aad u qurux badan, waxaad soo qoondayseen dhacaankiinaad wax ka soo jirteen.
Faarax Ismaan Tuuriire oo ah gudoomiyaha midowga ardayda degmada mahadaay ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin haweenka degmada ee ka shaqeeya nadaafada deegaanka.
Gudoomiyaha ururka haweenka degmada mahadaay Marwal Maamo Maria Xusni, anagoo ku wareejinay agabkaasoo loo qeyb galayo ololaha nadaafada degmada mahadaay ee maalmahan ka socday. Markii aragnay baahiyaha loo qabo agab nadaafadeed, ayay midowgu go'aansadeen inay intay karaankooda tahay inay lasoo gaaraan. Midowga ardayda waa midow loo aasaasay inuu ka shaqeeyo wacyigelinta iyo sidoo keento arrimaha bulshada.
Tallaabadani waxay dhiirigelinaysaa wada shaqaynta ururada bulshada iyo kor u qaadista wacyiga horumarinta nadaafada.